bizibu bya bingisigana amataba gomangi gabimba naye nina omusajja oyo atalemwa yebambi tandeka kuswala abantu bo bangi bagamba sijja kumalako negundi yagezaako n'alemwa naye nze neesize Katonda netta netta
sijja kuba
netta netta
sijja kuba
netta netta
sijja kuba
netta netta
sijja kuba
olugendo matusi lwangu obuseerezi ye bakuba gye ŋŋenda mmanyiyo nze ne bwe kiri bakisijja kukowa nedda nedda emiyaga gyo kijja kizunga nga kyagala mpukuke naye gwe nasenga ye mulamu bwe kiri bakisijja kukowa nedda nedda